singa Allah subhanahu wataala abakuwaffase nakubeera nga akuwadde obusiraamu obwennyini bwewetaagibwa okubeera nga obulina, kyoteekeddwa okukola mu bulamu bwo kwe kubeera nti mu busiraamu bwo olongoosezaamu. Faayo okulaba nga obusiraamu bwolina ng'obukoleramu ataat, ng'obukoleramu obugonvu kwoyo eyakutonda, maa taruki almunkarat, so nga ate era mu ngeri yemu nga bwofaayo okuleka Allah subhanahu wataala byakutamwako min almaasi mu byonoono. Akhi lkarim, longoosa obusiraamu bwo mu bulamu bwo, longoosa ebikolwa byo mu busiraamu bwo, wa anta hayyun, ng'oli mulamu. Wa illa obulamu bwo tebujja kuba na valyu, wa illa obusiraamu obutali mukukola tebujja kukuyamba mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Yesonga lwaki Allah yagamba mu Qur'ani aya nyingi naye muso, yagamba nti waman ahsanu diina miman aslama wajhahu lillah wahuwa muhsinun. Man ahsanu diina, ani asinze enzikiriza ennungi okusinga oyo akoze ebintu bibiri? Ekisooka, miman aslama wajhahu lillah, okusinga oyo ddala ajemulukusizza ekyenyi kye. Allah subhanahu wataala yayogera ku kyenyi kubanga kyekintu ekyawula omuntu ku mulala. Kyova olaba nti abagezigezi bwe banoonyayo ekintu ku muntu yenna ekisobola okumulipurezentinga bajjaku kano kukka, kyovola nti bakwetaaza passport size photo, bakubako wano wokka. Era bwebakiteeka oba ku passport oba ku ID oba wa olunako webatinga akulwaka gati yegwe. Kati Allah subhanahu wataala kokka ako keyajja kunaga nti ajemulukusa ekyenyi kye kubanga ekyenyi kino kyekikulipurezentinga, naye yali ategeeza gwe wenna jemulukukira Allah subhanahu wataala. Kyetwogeddeko, beera musiraamu, longoosa obusiraamu bwo. Ekyo bwokimala, bwemala okubeera nga olongoseza obusiraamu bwo, twakyogerako netugamba nti obusiraamu buli fane, tebweyongera wadde okukendeera, wabula kiri ekintu kitya kimu, you are either a muslim or you are not a muslim. Oli musiraamu, bwotaba musiraamu obeera wewerwaki? Obeera bwerwabwo. Tekiriiko nti alinako obusiraamu obwekitundu oba alina obusiraamu obulamba, no, alina obusiraamu. Bwataba nabwo abeera bweru waabwo. N'olwensonga eyo fuba okulaba nga bwo obusiraamu obukola otya obulina, bwomala okubeera nabwo longoosa bubwo, koleramu ebirungi, ebitali birungi bireke.